Omudumizi wajiri gwanga jina Muhoozi Kainerugaba ategeze zanga wagendo okweze mbaliza yoneyo kukole nguudo mchivuga Kampala iranga ya salawo nti ya salawo ani alino kuzikola awamu no kuzidabiriza gaka ingira ujino Muhoozi binabitade kumukutugwe ogwa XC na gama chukusinzira kumbaliza ye gwanga yomu akagwebye nsimbi omuja ya kumibiri abiri mumu kaga kumibiri abiri mumu sambu itaandika mumwezo ogwo musambu mwaka gune mbali nila ye chitongole cha KCCA yalambikidwa ya buumbi okusoba mulwenda atano mbutano iranga ekitundu kumutemwa guno chigenda kutekebwa mu kukola n'okuddaabiriza enguudo z'omukibuga Kampala akati munteeka teeke y'okuddaabiriza enguudo KCCA yabalirira okuddaabiriza enguudo eziwerera ddala eziweza kilomita nkaga mu musambu n'obutuntundu musambu ate endala ezitali za bidduka oba nnaani motorized transport zuweza kubumbi obuwambu kwa kilomita chikumi ya satu munya kati mubilala elisubiru kukolebwa kuliko ukula kulanya amasangazi abiri mwabiri gasubiru anu kumala obuwumbi ruwenda abiri mumunana nobu tuntundu buna erange nsimbi zino ziva menti banka binono wabijide nga jeno Muhoozi ya vayo danategeza nti chitongole cha maje ekizimbi ekya Engineering Brigade of Uganda People's Defense Forces kyaddukanya emirimu egy'okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi by'ebigambo by'omukulu.